Na Central Zone is this Majengo soko ni muse.
It's the kids, baby.
Sumeanza chini. Tukichanga msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharao. Toka enzi underground paka sasa nami hela. Nami hela. Tupo wote paka nami hela. Wanaomba visa kwana we. Yeah, sound is out mchicha Mary Jane. Napiga Sara Kaspara na we. Wana disi mimi mdogo mdala we. Yeah, furaha tupu sahu pain. Naona you a ex-boyfriend and I complain. Hey, mambie nikitwa kwenye train. Neno langu kwako moja anyola lane. Na umbile lako ndo na data. Na sura yako ndo na fiata. Pinkwa karata Mr. M&I money Pigo za kimasta. Yeah, nasimamia tunakucha. Nikihama kikumekucha. Toto mtamu fiska pewa bucha. Na kila kukikucha na chuja. Sumeanza chini. Tukichanga msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharao. Toka enzi underground paka sasa nami hela. Nami hela. Tupo wote paka nami hela. Nami hela. Yeah. Kitaku jua kusu true love. Jo kwangu mina real love. Mademu wa mjini wanaigiza filler. Madanga wago peka vile thriller. Tumetoka mbali kiaskari we keep it real love. Benzi mara kama ukuta wa Berlin. Toto wa kiafrika ito anakuita melanin. Wengi wananipiga vita nkunja ndito kwa na mimi. Mira zidisha mikuro na zidisha melodi. Ushindi gogo tatu kwenye mapenzi mifiatu. Utamu wako baby walo swambie watu. Watu kinundia team mademu rusha steam. Uchacho wao fake ataki nweki andim. Nasema yeah, nasimamia tunakucha. Nikihama kikumekucha. Toto mtamu fiska pewa bucha. Na kila kukikucha na chuja. Tumeanza chini. Tukichanga msini. Cha kwanza uzuri unao, cha pili unadharao. Toka enzi underground paka sasa nami hela.